Yeah. Rap boy.
Beat by Kati P.
Na kupo vina pev pia ndelev. Legevu sina utuzima sundevu. Woni kidevu chakala pina kukulu kakala zima. Ni kupe na kala nzima acha papara. Funze tu busara na heshima. Mungu kanipa kipaji cha uandishi na uimbaji, utungaji na uwasilishi. Samasishi ubakaji unachongea si usulu. Umbea si sujulu. Liza na potokea ni kama mbea na sugu. Tuhuma halisi merude nyuma huna ufanisi. Nachujua unavuma kwa tuhuma dhahwanisi. Tia msoto zahili ili ustahili. Unachokota una ndoto za utajiri. Afuta futu juu na ota. Gunduza una kikomo hujuzi unawapa somo. Bila ubaguzi maundo fafanuzo yaliyomo. Na wadabisha kwa mdomo na sababisha migomo. Hawana cha kuwakilisha wamekalisha mishono. Natamba madhubuti na choresha na sijuti. Mmesanda kamanda na songesha na mabuti. Na wapamba wavuti tena washamba. Kamba sivuti unajigamba huku mmejipanga kizungu mkuti. Niko fit si city na speed buzz. I'm sticking to the script so kiki mziki kazi. Sibaba hiki na dhiki hipo wazi. Na sifadha hiki na chumeliki kizazi. I know they hate when they see me penetrating. Though I don't regret that, thank God for protecting me. What you say, nigga? I'm not playing, I'm getting paid, nigga. Look, we're not the same, so don't compare, nigga. So dhambi kueleweshe, kambi nimeboreshe. Kwenye show, misi pandi, chambi mkicheleweshe.